solche, solche, solche.
Chiba with the next.
Name is Tia. Izi tingi no fides and akatanga kukona anaya irova since na koshawa. I used to call you queen and you have a place to run and asim boyo ndi wewe kaunungo tonga. Imagining about the family when any name I don't need to fara mumba chembu chito punga. Imagination zangwa saye nene pama. You know what you do kana ugazo toro ane mama.
Back up baby. Niwe uru kupisa mchifu wa jaji. Nikasia na newe dede. Ukabatika baby no fara sha. I love you sha.
Unozi sila kuti moyo waka wina kani. Anapweza jiti mogo waka kwina kari. Kuri chipora just like Katarina Sha. Tenge tiri teso shika na mduwa sha.
Calling me up my baby. How chapa waka siya na neni. Never let me go. Tell me that you never let me go. Have a party that get tired. Andi chapa nda kukanga na zekare.
Diga kufunga. Ana inoroha. Kurowa asindeni sina mbushwa wani. Inzwa iti ita kupamba pamba. Pamba pamba waka peka mbamba.
Neni wanka kufunga. Anenara kura wasinensi na mosha wanini.
Inzwa iti ita kupamba pamba. Pamba pamba waka peka mbamba. Unodiwa baby. Ana inoro washa. Kukusha ya panofiwa mami. Mama wako ni kuture wachadama. Kaya e, kaya i. Na inoro wa shangwa. Kaya e, kaya e. Na inoro wa shangwa. Unozi sila kuti moyo waka wina kari. Kana pweza chiti moko waka wina kari. Kuri chipora just like Katarina Sha. Enge tiri teso shika na mungu wa sha.
Calling me up my baby. Hauchafu waka siya na njeni. Neni wanka kufunga. Ane nara kura wasine nsina mosha wani.
Doinza iti ita kupamba pamba. Pamba pamba waka pika mbamba. Unodiwa baby. Ana inoro wa shama. Kukusha ya panofiwa mami. Mama wako ni kutore wa chadama. Kaya e, kaya i. Ana inoro wa shama. Kaya e, kaya i.
Showtime on the bed.